Mamis, mupe na service, favorite nani. Now, hapa kila kitu bien, I'm not cheeky, roll kitu na friends. Toxic talk kama hubongi sense. I'm all over, niko hadi kwa gents. Dangerous, takukulia hadi daddy. Wanajua mini katoto kamami. Any given day, neza turn kuwa body. Nianza kuride kabla ninu
nazi angusha one by one by one. Na watu wako two by two by two. Nigi kujanga out sini me and you. Kuja basi kwa flow tuzitoke. Tuzitoke. It's okay. Tuzitoke. It's okay. Tuzitoke. It's okay. Tuzitoke. It's okay.
Wana wika vako zangu kali, kali. Zina wawachanga na kidali, kidali. Puff pass kani mali. Tunakimbiza chain kasa farirali. Hesabu, ngoja tuzitali. Nasaka madoni geuze hali. Been bad from early. Gungwe kwa wingi R.I.P. Bob Mali. Come to banjuke ndio tuzoze na maarif. Come ni kwa nike ndio alafu ni kusanif. Tumezoza utadhani hii ni kalif. Ni mabanga ndio nazidi kuziadi.
Naziangusha one by one by one. Na watu wako two by two by two. Nigi kujanga out sini me and you. Kuja basi kwa flow tuzitoke.
Tuzitoke. It's okay.